wapi?
Niisi jali watasema mangapi. Maisha yangu Mungu ndo anayejua. Hata kama wakiniombea mabaya, Mungu ndo anepanga na kupangua. Riziki ya watoi wao, hicho ndicho nachokijua. Hata kama wakiniombea mabaya, Mungu ndo anepanga na kupangua. Kidogo changu mimi tugawane, kikubwa chao tusijuane. Nina maisha yangu wana maisha yao, wana na waubabi nikipiga bao. Usha washa, nina stress imejaa kwenye kichwa. Sogeza kitika, nikueleze machache alonkuta. Tunarogana, jamani anakwana, yani amani hakuna. Hata kama you don't like, so to fly, because I'm happy, because I'm happy. Wana niache, leo nipo na wanangu kunipate tuna enjoy. Ongeza krete, tusha ya tupa ya jana usi tukumbushe. Tusheishi kwa tabu, tusheishi kwa shine, ila wao wana chukulia poti. Wana kesha kwa nganga kutopunji ya chungu nazi. Jia panda ni ya kutuaribia tu. Nina maisha yangu wana maisha yao, wana na umami nikipiga bao.
Don't you worry, don't you fry, because I'm happy, because I'm happy.
Sina kinyongo na mtu,
don't you fry, because I'm happy, because I'm happy.
Hata kama you don't lie,
don't you fry, because I'm happy, because I'm happy.
Hata kama umekibiwa na danga,
don't you fry, because I'm happy, because I'm happy.
Hata kama umekopa vikoba,
don't you fly, because I'm happy, because I'm happy.
Yamekushinda marejesho,
don't you fly, because I'm happy, because I'm happy.
We hata kama unadaiwa kodi,
don't you fly, because I'm happy, because I'm happy.
We tonge nyama King Mayola,
don't you fly, because I'm happy, because I'm happy.
We producer Papi DJ Magogo,
don't you fly, because I'm happy, because I'm happy.
We Baroteri, meneja Jafali, Simbarasi, we tu chese.
Laisi wa makomando,
yo, oh, oh, oh.
We msonga baba,
meneja Pablo, aiwe.
Wakumuita Malay champion, Shomali Kamili champion, wada wangu nyini.
Aduino Saba.
Happy.